Tyson Fury ni masumbwi maarufu.
Tyson Fury is a famous boxer.
Ana mashabiki wengi.
He has many fans.
Mashabiki wake wanataka kumwona akipigana tena.
His fans want to see him fight again.
Fury anasema kwamba atapigana hivi karibuni.
Fury says he will fight soon.
Yeye pia anafikiri kuhusu kustaafu.
He also thinks about retirement.
Watu wengi wanataka kumuona akishinda.
Many people want to see him win.
Yeye anafanya mazoezi sana kwa ajili ya mapigano yake.
He trains very hard for his fights.
Kuna maswali mengi kuhusu mustakabali wake.
There are many questions about his future.
Mashabiki wana matumaini kuwa atapigana tena hivi karibuni.
Fans hope he will fight again soon.
Papa Francis ni kiongozi wa kanisa Katoliki.
Pope Francis is a leader of the Catholic Church.
Karibu Israeli walituma risala za pole kwa Papa Francis.
Recently, Israel sent condolences to Pope Francis.
Lakini walifuta tangazo ghafla.
But they canceled the announcement suddenly.
Watu wengi walishangazwa na uamuzi.
Many people were surprised by the decision.
Mabalozi kutoka nchi nyingi walijibu kwa nguvu.
Ambassadors from many countries reacted strongly.
Hawakutarajia kitendo hiki.
They did not expect this action.
Jumuiya ya kimataifa ilipatwa na machafuko.
The international community was confused.
Wajumbe fulani walichapisha matamko.
Some ambassadors published statements.
Wao walieleza huzuni yao.
They expressed their sadness.
Baba Francisco alijibu kwa shukrani.
Pope Francis replied with gratitude.
Ali aliwashukuru kila mtu kwa msaada wao.
He thanked everyone for their support.
Hali ilikuwa ngumu sana.
The situation was very complicated.
Watu wanatumaini uelewano bora.
People hope for better understanding.
Pedri ni mchezaji mchanga katika FC Barcelona.
Pedri is a young player at FC Barcelona.
Amemshangaza kila mtu na ujuzi wake.
He has impressed everyone with his skills.
Mashabiki wengi wanakumbuka hadithi kama Xavi na Iniesta.
Many fans remember legends like Xavi and Iniesta.
Xavi alikuwa kiungo mwenye ujuzi kwa Barcelona.
Xavi was a brilliant midfielder for Barcelona.
Iniesta alijulikana kwa mipasia yake ya kushangaza.
Iniesta was known for his amazing passes.
Sasa, Pedri yuko tayari kuongoza timu.
Now, Pedri is ready to lead the team.
Yeye anajitahidi kila siku kuboresha.
He trains hard every day to improve.
Uchunguzi wake unawahamasisha wachezaji wenzake.
His determination inspires his teammates.
Wanamtazama kama kiongozi.
They look up to him as a leader.
Mashabiki wana matumaini ya maisha yenye mwangaza na Pedri.
The fans hope for a bright future with Pedri.
Anabeba matumaini ya mashabiki wengi.
He carries the hopes of many fans.
Pedri anakuwa alama ya klabu.
Pedri is becoming a symbol of the club.
Hadithi ya kukua kwake inatia moyo.
The story of his growth is inspiring.
Manchester City ilicheza vilivyo dhidi ya Aston Villa.
Manchester City played brilliantly against Aston Villa.
Mechi ilifanyika katika uwanja wa Etihad.
The match took place at the Etihad Stadium.
Pep Guardiola alielezea kuridhika kwake na utendaji wa timu.
Pep Guardiola expressed his satisfaction with the team's performance.
Waliweza mchezo tangu mwanzo.
They dominated the game from the beginning.
Aston Villa ilikumbana na kumiliki umiliki.
Aston Villa struggled to keep possession.
Timu ya nyumbani ilifunga mabao matatu katika kipindi cha kwanza.
The home side scored 3 goals in the first half.
Guardiola alikubali wachezaji wake kwa ushirikiano wao.
Guardiola praised his players for their teamwork.
Nusu ya pili iliona mchezo zaidi wa mashambulizi.
The second half saw more attacking play.
Ulinzi wa Manchester City ulidumu kuwa thabiti wakati wa mechi.
Manchester City's defense remained solid throughout the match.
Mwishoni, walifanikiwa kupata ushindi wa ushindani.
In the end, they secured a convincing victory.
Mbinu za Guardiola zilikuwa bora na zilipangwa vizuri.
Guardiola's tactics were effective and well planned.
Mashabiki walisherehekea utendaji wa timu kwa furaha.
The fans celebrated the team's performance with enthusiasm.
Kwa ujumla, ilikuwa mechi ya kukumbukwa kwa kila mmoja aliyehusika.
Overall, it was a memorable match for everyone involved.
Baada ya kujiuzulu kwa Kevin Marino Cabrera kutoka tume ya kaunti ya Miami-Dade, wingu la kutokuwa na uhakika linainuka juu ya mandhari ya kisiasa.
In the wake of Kevin Marino Cabrera's resignation from the Miami-Dade County Commission, a cloud of uncertainty looms over the political landscape.
Ondoko ya Cabrera isiyotarajiwa na ya ghafla imesababisha mfululizo wa majibu kati ya maafisa wa mitaa.
Cabrera's departure, unexpected and sudden, has sparked a series of reactions among local officials.
Mawakala sasa wanakabili na changamoto ya kuteua mbadala anayefaa.
The commissioners are now faced with the challenge of appointing a suitable replacement.
Mawazo yanatofautiana sana kuhusu sifa zinazofikiriwa kuwa muhimu kwa nafasi.
Opinions vary widely on the qualifications deemed necessary for the role.
Baadhi wanapinga kwamba uzoefu katika huduma ya jamii ni wa umuhimu, wakati wengine wakiweka umuhimu wa mahusiano ya kisiasa yenye nguvu.
Some argue that experience in community service is essential, while others emphasize the need for strong political ties.
Bado, saa inangali na kamati inahitaji kufanya uamuzi dharura.
Yet, the clock is ticking, and the commission must make a decision urgently.
Vyombo vya habari vya ndani vimejaa uvumi kuhusu wagombea watarajiwa.
The local media is rife with speculation regarding potential candidates.
Kila ripoti inaonekana kuleta jina jipya ikiongeza hamu ya umma.
Each report seems to introduce a new name, intensifying the public's interest.
Katika janga linaloongezeka, wito wa uwazi umeongezeka kwa kiasi kikubwa.
Amidst the growing tension, calls for transparency have increased dramatically.
Kadri siku ya kuteuliwa inakaribia, hatari haiwezi kuwa juu zaidi.
As the day of the appointment approaches, the stakes could not be higher.
Katika miezi ya hivi karibuni, soko la Bitcoin limepitia ongezeko lisilokuwa na mfano wa thamani.
In recent months, the Bitcoin market has experienced an unprecedented surge in value.
Wachambuzi wanatambua watano wa vitu muhimu nyuma ya mwelekeo huu wa ajabu wa kupanda.
Analysts pinpoint five significant catalysts behind this remarkable upward trend.
Katalisimu wa kwanza ni kuongezeka kwa hamu ya kitaasisi katika mifumo ya fedha za kidijitali.
The first catalyst is the increasing institutional interest in cryptocurrency ecosystems.
Kampuni nyingi mashuhuri zimeanza kuongeza uwekezaji wao wa sarafu za kidijitali ili Bitcoin.
Many prominent corporations have begun diversifying their investment portfolios to include Bitcoin.
Mwelekeo huu unamaanisha mabadiliko katika hali ya fedha ya kimataifa, ambapo Bitcoin inatambuliwa kwa kiwango kinachoongezeka kama mali halali.
This trend signals a shift in the global financial landscape, wherein Bitcoin is increasingly recognized as a legitimate asset.
Zaidi, kuongezeka kwa kupitishwa kwa teknolojia ya blockchain kumekuwa na jukumu muhimu katika kuboresha usalama wa Bitcoin.
Furthermore, the burgeoning adoption of blockchain technology has played a pivotal role in enhancing Bitcoin's security.
Kama washiriki wengi wanavyojikita kwenye fedha zisizo na kati, umaarufu wa Bitcoin unaendelea kuongezeka.
As more participants embrace decentralized finance, Bitcoin's prominence continues to rise.
Nafasi nyingine muhimu ni kutambuliwa kisheria kwa sarafu za kidijitali, ambayo inakuza uaminifu wa wawekezaji.
Another significant factor is the growing legislative recognition of cryptocurrencies, which boosts investor confidence.
Hatimaye, ongezeko la taarifa za vyombo vya habari kuhusiana na Bitcoin limevutia hadhira kubwa zaidi.
Finally, the increased media coverage surrounding Bitcoin has captivated a broader audience.
Katika hitimisho, muungano wa vigezo hivi umeanzisha mabadiliko yasiyokuwa na kifani katika masoko ya kifedha.
In conclusion, the convergence of these factors has initiated an unprecedented transformation in financial markets.